nder commune mo sayi rewbe kadi skab ummatore no tawa e nder pelle kewde druidoje e do fi ko darto hono kabe ko watta hakkunde himbe dum endan e warturgol jonde ja hakkunde himbe madame hassan safiat abdullahi gollo do fi yitugol bakaji rewbe e worbe nder galurnde enda o wi no haani rewbe beydene sembe natugol e gollangal endan
Raf kechana hakilo fukingo de foot I derno kure reobe umbul sulude gankan engon inirabe kambe sukabe gonde reobe de lauru na deugal no wada ebe jota do majju idu yahadu to pelle balli roje gan hebude musola majju de reobe ummanike haurine mubben no nodda sukabe ummatorbe enda be gadide pirtul koy dun sabi ko baba nonda on en no wada to bannirabe ame der balla alla du yottaki to amen gina neddo baano yidi durwude de wala balliro wala no wada do to amen balliro be kebike gettire wadata du do der departement amen ko dum halay do laabi surude gacce de enda durwo godu rewbe suka ummatore kan en goni yeso
furde teedo woybo reedi ndanu
meri mo sayi kero goleddi watto fu e dabare ko yitede fu sewana be noddo suka ummatore gadda ballaga mudun en be gadda mu en joda kalen dum wonno ko hamsatu bubakar chawirtedo mo commune sayi o enda ha ali
Raf kechara hakilo fukingo go enda no wodi labi kaon dokede gan hebude mosola majju. Do endan der wuro say, der balde biti de endan uwadino haurine. Iri pelle suka umatorbe endan no kewi. Gaebe anni de raf kechara hakilo fukingo no wodi jonde mape watata. Baabe jangi be timmini jande dene wala funa fakagon. Himbe fudu no anni ko umatore kangoni lady gamwabe be en naiwi. Kanjung gimi fuko du yidi watu biro ardido huberde enda no nodda ummatore rewbe yeso himbe fu dum hala dedu be nodda non be gadano e pirtol ko e togodo sebe jaha ganneddo fu ko ekkiti umbe dar non to mudum
daka tontoni deyno
horebe galul sayne enda ni no gonno gadno watte fu gabbatte kambe rewbe enda be naata le sawala kanyo dabar kojete do fu